Exclusive to Minembo.net.
Sapili na itumela kwa makwenya na kaba Baba ni pepe simuna yeni lata Bashemi baka abata falapa Mamu ba ingela inge kulikiba mina Kedululo Mangini mangi Mwamulata Onazeo Kizwa nazeni milatela Kizwa nazeni milatela
Exclusive to Minembo.net.